yeah. Ooh yeah, 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 yeah. Ooh yeah. Sometimes in the car, sija kikumbuka ya kipindi kile. Kukosa furaha mawazi yakafanya chakula ni sile. Na unaweza ukadata ukasahau na family. Tamaa ukakata penzi kitendawili. Kumana mimi niliumia, mapenzi yakafanya mimi kamzabia. Kumana usijeimia, mapenzi yanaweza fanya ukaninginia. Kumana mimi niliumia, mapenzi yakafanya mimi kamzabia. Kumana usijeimia, mapenzi yanaweza fanya ukaninginia.
Mzigo, mzigo, mzigo.
Mapenzi ya bebeki mzigo mwiba.
Mzigo, mzigo, mzigo.
Mapenzi ya bebeki mzigo mwiba.
Siku dhani kama ipo siku mina wetu takuja kwa chana. Baby I'm sorry, yeah, yeah I'm sorry. Ninajua nimekose chana mama. Naona mawenge peke yangu nkikumbuka tuli kwa watapa jana. Sawa mini play, I'm sorry baby, ila kwako nimecheza sana. Mekosa sana paka basi. Mibina dam nipe na fasi mama. Wengine shawa kata mkasi. Nacho omba please rudy mama. Nimemisi shepo na mdomo. Kifani chuchu wembe dodo. Nakumisi sana nachofanya mama. Najiwasha vikali na mpodo. Nimemisi shepo na mdomo. Kifani chuchu wembe dodo. Nakumisi sana nachofanya mama. Najiwasha vikali na mpodo.
Ndo mana mini liumia, mapenzi yako fanya mini kanza pia. Pambana usije ingia, mapenzi yanaweza fanya ukaninginia.
Mzigo, mzigo, mzigo.
Mapenzi ya bebeki mzigo mwiba.
Mzigo,
mzigo, mzigo, mzigo,
mzigo.
Mapenzi ya bebeki mzigo mwiba.
It's got to be easy, la queenie. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. It's got to be easy, it's got to be easy. Yeah, yeah, the queen, yeah, 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 yeah.
Mama!